Wanangu boda boda chunga ajari,
kazi endelee.
Wanafunzi peni daftari,
kazi endelee.
Eti na sisi wajumbe tuwe tayari,
kazi endelee.
Ah, yule pale, yule pale, yule pale mnamuona. Yule kule, yule kule, yule kule mnamuona. Hii amani ya Tanzania,
Mama Samia.
Nchi tuli metuli, kazi twajivuni,
Mama Samia.
Mitano mingine twampati,
Mama Samia.
Alele, 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 kazi yendele.
Alele, 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 kazi
yendele. Alele, 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 kasema Samia.
Alele, 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 kazi endelee.
Hai mama ntirie kwenye vibanda,
kazi endelee.
Wanangu wa machinga piga jalamu,
kazi endelee.
Kwenye soka wacheza kandanda,
kazi endelee.
Kopesha uza vitenge na kanga,
kazi endelee.
Samia.